day them. Bambaji day them,
day them.
Serafal day them,
day them.
Serafal day them,
day them.
Serafal day them,
day them.
Sheikh Ibrahim Afal day them,
day them.
Sheikh Abdou day them,
day them.
Sheikh Abdou Mbaye Kere day them,
day them.
Sheikh Abdou day them,
day them.
Sheikh Abdou Mbaye day them,
day them.
Sheikh Abdou day them,
day them.
Sheikh Abdou Mbaye day them,
day them.
Sheikh Abdou day them,
day them.
Ku Sheikh Abdou Mbaye day them,
day them.
Sheikh Abdou day them,
day them.
Sheikh Abdou Mbaye day them,
day them.
Sheikh Abdou day them,
day them.
Seigne Khadim day them,
day them.
Sheikh Modou Mbaye day them,
day them.
Seigne Khadim day them,
day them.
Sheikh Modou Mbaye day them,
day them.
Sama jambar ya nge nuy dem,
day them.
Ay ay nuy dem,
day them.
Ah wah nuy dem,
day them.
Ah wah nuy dem,
day them.
Ah nuy dem,
day them.
Bayag.
Ah
Touba bi nan ko Seigne Bamba fo beug deke. Bamba na len yeneise fu may deke.
Babi ya nan ko Cheikh Bamba
fu beug deke.
Way
Bamba na len yeneise fu may deke.
Ku sopp Serigne Bamba defal mi ci dama demon gaba.
Way Bamba na len yeneise fu may deke.
Touba bi ya nan ko Cheikh Bamba
fu beug deke.
Way
Bamba na len yeneise fu may deke.
Sopu Serigne Bamba defal ni ci dama demon gabam.
Way
Bamba na len yeneise fu may deke.
Ñu indi ko Dakaru,
Dakar.
Indi ko Dakaru,
Dakar.
Yobbu ko Dakaru,
Dakar.
Yobbu ko Dakaru,
Dakar.
Yobbu ko Dakaru,
Dakar.
Bamba ja xamne di losi ko.
Ah
indi ko jare,
jare.
Yobbu 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 ko jare,
jare.
Bamba ja xamne di losi ko. Yobbu ko cheyen
jalam, jalam.
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 Bamba ja xamne di losi ko. Yobbu ko jare,
jare.
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 Bamba ja xamne nité ko fa,
nité
ko fa. Takramu masiri ila jurda la dalla zanne aw ayana sirama fi sayri maramu ramu 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 masiri ila jurbel jare. Sopu Serigne Bamba defal ni sa loxo
jare.
Sopu Serigne Bamba defal ni sa loxo
jare.
Sopu Serigne Bamba defal ni sa loxo
jare.
Sopu Serigne Bamba defal ni sa loxo
jare.
Sopu Serigne Bamba defal ni sa loxo
jare.
Sopu Serigne Bamba defal ni sa loxo
jare.
La jifallu sa baye waralle. La jifallu sa baye waralle. Allah jifallu sabaya warale makke daru rahman
sabake daru rahman
sabake daru rahman
sabake daru rahman
loxo ca kaw cheikh makke daru rahman
sabake daru rahman
si cheikh daru rahman
sabake daru rahman
cheikh makke daru rahman
sabake daru rahman
mu jaral defal ni sa loxo
sabake daru rahman
cheikh makke daru rahman
sabake daru rahman
cheikh daru rahman
sabake
Daru Rahman,
Bakke Daru Rahman,
Ose Cheikh Daru Rahman,
Bakke Daru Rahman,
Cheikh Bakke Daru Rahman,
Bakke Daru
Rahman, Ah Daru
Rahman,
Cheikh Bakke Daru Rahman,
Bakke Daru Rahman,
Cheikh Daru Rahman,
Bakke Daru
Rahman, Oh Daru Rahman,
Bakke Daru Rahman,
Cheikh Daru Rahman,
Bakke Daru Rahman,
Cheikh Daru Rahman. Sabaka Daru Rahman
Daru Rahman
Sabaka Daru Rahman
Sincere Daru Rahman
Sabaka Daru Rahman
Sincere Daru Rahman
Sabaka Daru Rahman
Sincere Daru Rahman
Sabaka Daru Rahman
Aida ra ilala
wa
aila ilala ilala
ilala ilala
Kono magal Cheikh Abdou Mbaye borom kere loko te kono magal Cheikh Abdou Mbaye borom kere eh Cheikh Abdou Mbaye borom kere loko ta kaw ci Cheikh Abdoulaye Mbaye borom kere
ambare bay fal gorenga
la ilaha illa allah
wa wala
kono magal Cheikh Abdou kay
borom kere
borom kere borom nyam bay gorenga
la ila la
oh oh
ya ila
ya mom kere ya mom punyar ya mom kere
ya mom punyar
ya mom kere
ya mom punyar
ya mom kere
ya mom punyar
ajamari bay fal gorenga
la ila ila la
magal Cheikh Abdou Mbaye borom ba Cheikh Abdou Mbaye borom ba sincere gorom na la gorenga
la ila ila la
la
la ila ila la
sire khujakumba
umba
sire khujakumba
umba
loko takaw sire khujakumba
umba
agay ndel
khujakumba
lu ale ma chanda gorenga
la
ila ila la la ila ila la sire khujakumba
umba
loko takaw sire
khujakumba
umba loko takaw sire khujakumba
umba agay ndel
la
ila ila la la ila ila la
la ila ila la
la ila ila la
ila la
ila ila la
oh ila la gorenga
la ila ila la
wa wa
la ila ila la
la ila ila la gorenga
la ila ila la
ila la nyanala ngamaima tonala ngabalma dalal nala samay loko tenala maima
la ila ila la
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 ila ila la ila la
la ila ila la ila la
la ila ila la ila la
la ila ila la ila la
la ila ila la ila la
la ila ila la ila la
wa wa la ila ila la ila la
la ila ila la ila la
ah la ila ila la ila la
la ila ila la ila la
ila la
la ila la ila la
la la la la la la la la
la la la
la la la la la la la la la la
la la
la la la la la la la
la la la la la
la la la la la la la
la la la la la la la
ila la
la ila ila la
am sero fal ya no mo
ala ila wa ila la
wa wallahi am sero fal
kenga
ala ila kha ila la
ila ila la
am sero fal ya no mo
ala ila wa ila la
eh
sero fal ya no mo
sopp sheikh ibra defal mi sa lox di lampe van mam zer mal ya no mo
la 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 mam zer mal ya no mo
la 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 la
mam
zer mal ya no mo
la 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 la
wa wa
mam zer mal ya no mo
la 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 la
la la la
mam zer mal ya no mo
la 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 la
Ala ilaha illala
illala
mam zerval ya numo
ala ilaha illala
wa wa mam zerval
ya numo
ala ilaha illala
illala
la 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 ya numo
ala ilaha illala
yeah mam zerval
ya numo
mam zerval ya numo
mam zerval
Mam zerval ya no mo
Mam zerval ya no mo
Ah mam zerval ya no mo
Mam zerval ya no mo
Ah mam zerval ya no mo
Mam zerval ya no mo
Ah mam zerval ya no mo
Mam zerval ya no mo
Ah mam zerval ya no mo
Mam zerval ya no mo
Wa wa zerval ya no mo
Mam zerval ya no mo
Ah mam zerval ya no mo
Mam zerval ya no mo
Ah mam zerval ya no mo
Mam zerval ya no mo
Ah mam zerval ya no mo Mam zerval
ya no mo
Ah mam zerval ya no mo
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 Ah mam zerval ya no mo
Mam zerval ya no mo
Ah mam zerval ya no mo
Mam zerval ya no mo
Ah mam zerval ya no mo
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 Manyu 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 Choli 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 chola
chola
wakhnen choli 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 mam serva amadu fale sayrinja sheikh ibrahim bah Amadou Fale Zahir Ndiaye Cheikh Ibra Bah Biran Djibi Tiangay Baynaru Begen Val Cheikh Ibra Fal Ya Bah Anna Bay Fal Ye
Longini
Anna Bay Fal Ye
Longini
Anna bay valye
hongini
farakate nga deskerum yar ndem fal farakate nga deskerum yar ndem fal madu fal sayar njay cheikh ibra la biram jibi changay baynarum digen fal gour deug bayu la la fal ma forma yasin dawru mi ci mbul cheikh ibra ciowli ciowli yawa cheikh ibra ne
ah
diglo cheikh ibra ne
ah
ku am na ma geureum ku ñakir na ma xarab ciowli ciowli mana la dalen nar bandakaru ladalen dar bandakaru japp ginaaw yo nu saxar mbeur mu fiire yi bañu nan la kar nu nan la kare way cheikh ibrahim ngay laaji pexé nar la ko doomi jaaramay
cheikh ibrahim
mam cheikh
lab
leral na bopu jaara tay way kadwa cheikh samba jaara
way kadwa
cheikh samba jaara
way kadwa
cheikh samba jaara
way kadwa
cheikh samba jaara
way kadwa cheikh samba jaara
cheikh samba jaara mbay
bay
motax dana mbay bax baxé
akasa jerejeuf ñi ngi jéggulu dara yeggalé ndigalu jugé cheikh abdallah mbay kéré mi tok dem ci talibé yi xam
wax leen wax leen yanu ko jëm mbacké ka jo makhtar touré ngay yanu jora wax leen yanu ko jëm faal mbacké ka jo ku wax lolu yalla nga ma xaliss ñun ñepp dañuy and wax yanu ko jëm mbacké ka jo ku ko wax yalla ci lepp bax makhtar touré nga yanu jore wax leen yanu ko jëm mbacké ka jo makhtar touré nga yanu jore ah wax leen yanu ko jëm faal mbacké ka jo yalla ngeen guddu fan makhtar touré nga yanu jore ndeysaan yanu ko jëm faal
mbacké ka jo
makhtar touré nga yanu jore wax leen yanu ko jëm faal mbacké ka jo nittu fan ci wéru koor nittu fan ci wéru koor ñu naan ko ñaar fukki fan ci wéru koor ci la bamba gisee cheikh ibrahim fall ca mbacké ka jo mbacké ka jor fa la mbir ya jappandé mbacké ka jor fa la mbir ya lé ré wa wa cheikh ibrahim ana bay falié
ngi ni
makhtar touré nga yanu jore wax len yanu ko jëm fal mbacké ka jor makhtar touré nga yanu jore yanu ko jëm mbacké ka jor cheikh bamba yoni ko ci bour cheikh ibra top ci fex mu gis fa cheikh adam gay gis fa cheikh adam gay
gis fa cheikh adam
gay
gis fa cheikh adam gay
Adam again,
Adam
again, Adam again,
Adam again,
Adam again, Adam again,
Adam again,
Adam again, Adam again,
Adam again,
Adam gay,
Adam gay,
Adam gay, Adam gay, Adam gay,
Adam gay,
Adam gay, Adam gay,
Adam gay,
Adam gay, Adam gay,
Adam gay,
Adam gay, Adam gay, Adam gay, Adam gay,
Adam gay, Adam gay,
Mujiz fa Cheikh Adam gay
num ko def
Mujiz fa Cheikh Adam gay
num
sanni mbiram daldi ca ngoy won ko bamb mbeur mu reey serigne ba nan ko fofu xe
neena kero
cheikh ibra
neena kero
touti mu dem fekk serigne bi lem mbiram te ken du mos ci batinam ludul ci bis banuy tax jaarama cheikh ibra fall
lap wax len jaarama cheikh ibra fall
lap
Jaarama Cheikh Ibra
Fall
Jaarama Cheikh Ibra Fall
Jaarama Cheikh Ibra Fall
Jaarama
Cheikh Ibra Fall
Jaarama Cheikh Ibra Fall Jaarama Cheikh Ibra Fall
Jaarama Cheikh Ibra Fall
Jaarama
Jaarama Cheikh Ibra Fall lampu ngeneel bi bamba tal
leral ngeerumi ay kamal
Jaarama Cheikh Ibra Fall
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 Jaarama
Cheikh Ibra Fall loxo taw Jaarama Cheikh Ibra Fall
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 lampu ngeneel bi bamba dale waaw leral ngeureu mi ay kamal yal na nga dolli berex digeunte njukki ak yamatil
lu dal def
digeunte njukki ak yamatil
lu dal def
dan dan dajalo di nani bitil
yu bari
ya tax nu jibulu ca tel fal njaga yari pexe digeunte mbul digeunte mbul ak sak ak suguer nan dajelo ko fal yu bur ya tax ba dina di fa leer tu xal nga pon manu da tu xe cheikh ibra bam fa jugge fal la jallu ties fek fa seigne ablaye yaqin ma fa ties cheikh ibra bam fa jugge la jallu ties ku ñew mu duy la ba nga fess digënté nit ku ñuul ak nit ku wéx ku ney fexé fa ngaay mexé
di ñew
cheikh ibra néna señ bamba
ma ko ni yawa
yawa néna
ma ko ni yawa
yawa bu ñepp faal ni ko yawa
yawa
biko tubab di yobbo gabam ñu nan ma ibra fali lepp ak yawa
yawa
neena ëlëg yowal khiyamate ko ni yawa
yawa
mu nan la
duman
waye bu ngeen mané fal yawa
yawa
mani len do mana
mana
ku def len ñu magal mami cheikh modou fal lu fal
gogu de jam ñi fande
cheikh abdullah sama waji cheikh abdullah sama waji mbeur du tuti day magdan cheikh abdou mbay jambari daru rahman mbeur du tuté day magdan ku gis lu bax nan du mom dof la ku gis lu bax nan du mom dof la pexem yalla mo gën pexem nit ndaxam cheikh abdou pexem yalla mo gën pexem nit ndaxam fa yalla y fexé yak kat eggufa
pexem yalla mo gën pexem nit ndaxam fa yalla y fexé yak kat eggufa fa yalla y fexé
rawna beut rawna xel famu yoké jaamam ay bañam xandufa
ku sopp cheikh abdou mbay defal ni nu magal gi way fa yalla fexé rawna beut rawna xel famu yoké jamam ay bañam xandu fa su bur yalla di def mbir day bayyi ñepp nelaw mu def ko fa ñepp xey gis ko fa motax lu way way reuyup ciir du yobale nak ciirup nit ku bëgg bafa cheikh abdoulaye sama waji lay wo man da japp nara ndax da nga bëgg seigne touba man de japp nala yaay bay faalu seigne cheikh darou rahman man de japp na yalla da nga le wet lol te am batin lol ab serigne day mandu te niwi jam jam ab serigne day mandu te niwi jam jam bu ko defé kumu ñaanal nga dadi am xam xam waye bu de li dongo yi wara bëgg serigne sé len ko gëna bëgg kon kay xawma dongo yi fu nuy jaar ba mana am ngeeramal yalla cheikh abdoulaye mbay sama waji dinalo wa nak jar nga wo ni nga mel da yombul cheikh abdoulaye mbay ni nga mel da yombul jambara nge aptalu bengi ni borom leba ngi ne borom islam ngi ni borom ihsan ngi ni ne len ko kare ji jambar kila geureum kumu geureum nga am geureum seigne cheikh mbake darou rahman ñaari njol kunu tungom da ngay njol cheikh abdou ñaari njol kunu tungom da ngay njol seigne cheikh mbake darou rahman cheikh abdou borom derbe cheikh abdou mbay sama jur ñi ñaar kunu tungom da ngay njol man xamna lima xam ci yow ku ko xam ci yow dina la japp ba de do won ken sa bop ku ñew nga won ko borom daru rahman ah cheikh abdou mbay mbeur dulle wuto day mag daan ndeysan ah bay fal yaangi ni
hoangi ni
ana bay fal ye
hoangi ni
bay falu cheikh abdou mbay jambar yaangi ni yi gay ay tiaxan dulenté yi gay ay tiaxan dulenté da ngay ragal yalla sa borom bono pinne me wi teug sa borom bono pi mandu ay wax gatuk tanku lol ragal lol soko defé am ngeeramal yalla ki nga wutu dal moy jambar ku sopp cheikh abdou mbay kabir ah ah darou rahman am ngendam waya touba kere am ngendam di jaxal adina moy ñu bari da nono ngotul dogolu yalla te yalla ay maye te yalla ay xagne yalla ay jël mbiram def ko faka sop nan len bay ak yalla mbiri kuy mere merel yalla kuy geureum geureumal yalla ciowli ciowli moma def li ni nu magal sama waje cheikh abdou mbay ya ku jikkel ya ku mujjel faf ku mujjel delu ku jikkel tal bu tawatak ya koy jafal magi seigne khadim bay jambar jani ne ni nga defalon sa bay
lala sa ñaari gaaye defal señ modou mbay señ khadim mbay yow la nuy bege yow la nuy bege yow la nuy sago ay jambar ngeen yalna yalla laf ciar ci yeen if leen ñu magal suñu gaaya nga ne gañangi ci gañi dang koy titero waya gañangi ci gañi bun ko tudde da ngay daw ku am ku bax jappal ndax bax legi yombatul
damala wolo
cheikh abdou mbay borom kere wolu nala
damala wolo
cheikh abdou mbay borom kere wolu nala mu ñew
ma dag ko fofu dang koy bag kon nako ñep aw
cheikh abdou mbay borom kere wolu nala mala wolo cheikh abdou mbay borom kere wolu nala
damala wolo
borom kere mbay wolu nala Damala wolo Damala wolo loko ca kaw neel borom kera mbay wolu nala Fekna la ngay ba
Manyo.